Sadarkale tikanaga angun jechudan kannin angawni United States farajan dabalatan biyota jarra ugura immigrationi kasera akkar kawjiru bulchisi president Trump vex jejira imalto tokanimo godantota biyota jan jechun Kyrgyzstan Myanmar Eritrea Nigeria Sudan, Tanzania, Gara United States, Deman, Visa Sani, Yokanimo, Ehamatin, Senanir, Ugura Wantokotoko, Akaka, Jirandubatananga, United States, Tarkanfin, Ugura, Amma Biyota Jani Rakani, Kun, Kadran, President, United States, Donald Trump, Biyota Bro Raka, Anituranifi, Biyota Muslimat, Ye Fatani, Tarkanfi, Furatan, Jeramuran, Biyota Dunyara, Pesmasimo, Namota Siasa, America, Edu Rak, Ekni Retti, Aterra, Akakusatin, Adetotur, Batamejra, President Trump, Labsi, Uguri Charati, Jimata, Huegamalati, Sanibora, Gurant and Digdam, Barakunama Kurasagal, Yokan, Akalakos, Etiopiati, Gurant Alakudalama, Barakunama Kudalama, Akojir, Olfa Mukima Major, Motuman, President Trump, Yerudio Kesati, Dubartoni, Domsa, Yeti, Senu, and Bisudaf, Katarkansi, Fudatajiru Yoto, Lakosi, Gurantota, Kara, Mexico, Yeti, Senanit, Kachun Safi, Danga, Biota, Lameni, Retti, Dalayokan, Edida Jarun, Itifusa, Sangoni, Dubatanijuru. Matile gara United States sit godanani abatan jirachu barbadan yokanimmo koji dafi mindefamani gara United States ufanif visa kennu lalchises biyota Kyrgyzstan Myanmar Nigeria ar duran kanugurri kaane jiru yoto Sudan Tanzania arammo charral lottery visa yokan DV akkarrachitu angawni dubatani turan Odu White House irra bae kana lalchise namon ayonif motumon addadda ilalcha gamagama saani dedike nani jiru. Hidda dalataan Eritrea irra kataan misensi manamare bakkabota United States John Guse fura Twitter isaani irratti yaada kennanin uggurri mala presidentichi biyota Afrika irra kayan kun duda Kenya kan America fi sagale abdi biyi Kenya. Waggoota dhibbootaaf imaltootaaf baqattootaaf kennaa turte wajjin kan wal fallessu jedhanii jiru bakka bu'aan kutaa Colorado Joe Nuguse itti fufuudhaanis waan tasumaa yaadamuu hin qabne wanna sirriin ta'e waan ta'eef mormuu qabna jedhanii jiru gama biraatiin bakka bu'aan ummataa kan kutaa Kaaliforniya Karen Bass fuula Twitter isaanii irratti yaada kennaniin torban darbe Sudaan keessaa akka turan akka lakkoofsa Awurooppaatti immoo waggaa darbe Eritrea daawwatanii akka turaniifi Naayijeeriyaan immoo biyya Afrikaa keessatti dinagdeedhaan guddoo taate ta'uu dubbatanii sababa amantaa ummatoota isaaniitiif yookaan immoo sababa bifa gogaa isaaniitiif bulchiinsi Trump uggura irra kaa'uun gochaalee hamaa irratti qabsaa'aa jira jedhurra kan hin wayyine hojjechuu isaa agarsiisa jechuudhaan mormanii jiru. Gama biraatiin immoo oduun uggura imalaa United States kun eega bahe booda pirezidaantii Naayijeeriyaa Mahammadu Buhaari mootummaa United States akkasumas dhaabbata poolisii sadarkaa addunyaa Interpoolii fi qaamota biroo waliin dhimma kanarratti hojjeta kan jedhan koree ministeera bulchiisa biyyattiin hoogganamu hundeessuu isaanii maddeen oduuf dubbatanii turan. Mootummaan Eritiraas uggura White House baase kanaa booda ibsa barreeffamaan baaseen kan of eeggannaan itti irrate. Kan ragaa qabatamaa hin qabnee fi hariiroo biyyoota lameen gidduu jiruuf ilaalcha hin kennine jechuudhaan qeeqee jira ministeera dhimma alaa Eritiraati kan kana baase. Gama biraatiin immoo Sudaanitti embaasii United States ibsa baaseen uggurri lotorii viizaa yookaan immoo DV United States Sudaan irra keesse mootummaa cehumsaa Sudaan deeggaruudhaaf murannoo United States qabdu kan hin jijjiirree fi uggurichi viizaa daawwannaa kabarnootaaf kabiroo kan hin ilaallanne ta'uu ibsa baaseen ibsee jira. Thank you.